Oh, yeah.
Fruits of good.
Fiaga.
Out from the way.
I took it as all. Oye yansubiza nakusubiza mwesi gwo kutukiriza awagariza begi dari mwesi ge mu byonna musaba ogwansoka nakusubiza nogwa mwamani mwesi ge muguno gwoka yagaba. Atukiriza, biansuweza tuyalimba. Atukiriza.